hawsha tirinta codadka ayaa goor hore kasii bilaabatay xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka ee degmada Gwinnett ee gobolka Georgia oo ka mid a gobollada codadkoodu isbedbedelaan ee dhinac ay aadaan ay guusha u dhacdo ee loo yaqaano swing states. Shaqaalaha doorashada ayaa waxay si hor udhaca ay u baarayaan dhowr boqol oo kun oo warqadood oo codbixiyaashu ay ku soo gudbiyeen boostada iyo kuwa dadka hore u sii codeeyey. Shaxda natiijada codadkan ayaa la sii deyn doonaa caawa marka ay xarumaha codbixintu ay soo xirmaan saacaddu markay tahay 7:00 PM. Zack Manifold oo ah kormeeraha doorashada ee deegaankaasi ayaa waxa uu u sheegay V O A in ilaa iyo 70% wadarta guud ee codadka la soo diyaariyey lagu dhawaaqi doono saacadda ugu horeysa marka xarumuhu ay soo xirmaan.
Waxaa noo bilaabmaya habeen dheer oo kale. Meesheenna codka ugu dambeeya ee doorashada waxay soo gelayaan 8:00 PM keliya. Waxay ku xiran tahay inta ay la-eg yihiin safafka doorashada ayaa ugu horeeya deegaanka. Waxaan leenahay 156 xaafadood oo dhammaan ay tahay inay soo gudbiyaan sanaadiiqdooda codka iyo tirintooda, laakiin had iyo jeer waxay u muuqataa inkan ugu dambeeya uu yimaado inta u dhexaysa 11:00 PM iyo 9:00 PM.
Degmada Gwinnett waxa ay cajiib ku tahay kala duwanaanshaha dadkeeda, iyadoo aysan jirin koox ama qowmiyad gaar ah oo gaari karta 3 meelood meel dadka degan. Waa kan mar kale Zack Manifold, kormeeraha doorashooyinka ee degmada Gwinnett.
We have a very large Hispanic population, Asian population, black population. It is a mixture of what.
Waxaan leenahay dadka kasoo jeeda koonfurta America ee loo yaqaano Hispanic oo aad u tira badan, dad Aasiyaan ah, dad madow ah. Dadkeennu waa isku dhaf u taagan qiyamka Mareykanka. Marka waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay sababta dad badan u rabaan inay arkaan waxa Gwinnett ay u taagan tahay.
Xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweyne Jo Biden ayaa deegaanada ku hareereysan degmadani kula taageerayaal fara badan. 4 sano ka hor gobolka Georgia waxaa si dirqiya ugu guuleystay Biden oo la tartamayay Trump. Degmada Gwinnett waxay u codayn jirtay xisbiga jamhuuriga sanad walba intii u dhexaysay 1980 ilaa iyo 2012, balse waxaa si dirqiya uga soo baxday sanadkii 2016 Hillary Clinton oo u tartamaysay madaxtinimada kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga, laakiin guud ahaan gobolka waxaa ku guuleystay Trump sanadkaasi, iyadoo gobolkaasi uu furo u ahaa guushiisii taariikhiga ahayd.